Assassin is Basilimba. Shapo kuchipata la lately Kumidibe ni vata la menshi But sadipafe wikwata na mese ni kuchu Mwanafi mala venu mpela babuju Bila mbish mwane ni intela ni vudu Ni magic tela venu she moke buju Beleve nani mene pela Oh because daisa ikashaka bada Monshinga chidide baka pata The jealous kirini nga baka tapa It is it ulu wetu baka chaka
Never shooting at any weapon. We take a summer, she could have been putting my way.